Numeri 25 verse 1. Uyizalo wahlala eShitim. Abantu baqala ukuphinga namadodakazi kaMoabi. Verse 2. Ngoba babiza abantu ukuba beze emhlatsholweni yawo uNkulunkulu babo. Abantu badla bakhothamela uNkulunkulu babo. Verse 3. Uyizalo wazihlanganisa noBhali, Perori. Intukuthela kaJehova yayisimvuthela uIsrayeli. Verse 4. UJehova wathi uMose, thatha zonke izinhloko zabantu uziphanyekele uJehova elangeni ukuze intukuthelo evutha kaJehova ibuye kuIsrayeli. Verse 5. UMose wathi kubo abahluleli bakaIsrayeli, bulalani kube yilona lo abantu bakhe abazihlanganise noBhali beYori. Verse 6. Bheka, umuntu wabantwana bakaIsrayeli wafika eletha kubafowabo wesifazane wakaMidiyani emehlweni kaMose nasemehlweni enhlangano yonke abantwana bakaIsrayeli, esakhala ngasemnyango wetende lokuhlangana. Verse 7. Esakubona uFinehasi ka-Eliyazari ka-Aroni umpristi, wavuka ephakathi kwenhlangano wathatha umkhonto ngesandla sakhe. Verse 8. Wamlandela umuntu wakaIsrayeli wangena etendeni wabagwaza bobabili indoda ka-Israyeli nowesifazane esiswini sakhe. Sanqamuka-ke kanjalo isifo kubantwana bakwa-Israyeli. Verse 9. Abafa ngaleso sifo babeyizinkulungwane ezingamashumi amabili nane. Verse 10. UJehova wayesekhuluma kuMose wathi, verse 11. UFinehase ka-Eliyazari ka-Aroni umpristi ukhalimile intukuthelo yami kubantwana bakwa-Israyeli ngokuba wayehawuwa ngumhawu wami phakathi kwabo ukuze ngaqothula abantwana bakwa-Israyeli ngumhawu wami. Verse 12. Ngalokho yisho ukuthi bheka, ngiyakumnika isivumelwano sami sokuthula. Verse 13. Siyakuba kuye nakuye inzalo yakhe emva kwakhe isivumelwano sobuphristi obuphakade ngokuba wayenomhawu ngunkulunkulu wakhe wabenza abantwana bakaIsrayeli ukubuyisana. Verse 14. Igama lendoda kaIsrayeli eyabulawa kanye nowesifazane wakaMidiyane lalinguZimri indodana kaSalu, isikhulu sendlu kayise phakathi kwabakwaSimiyoni. Verse 15. Igama lesifazane kaMidiyane owabulawa lalinguKozibi indodakazi kaSuri owayinhloko yabantu bendlu kayise kwaMidiyani. Verse 16. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 17, khathaza abakwaMidiyane ubashaye. Verse 18. Ngoba banikhathaza nina ngamacebo abanikhohlise ngawo endabeni kaPeyori nangendaba kaKozibu indodakazi yesikhulu sakaMidiyane udadewabo owabulawa ngosuku lwesifo ngendaba kaPeyori.